Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisare sappo e jeegon lewru avril tan 2015 sappo yamde debbiri maslimaji debbe joye do radio jamana jende kanye radio kunari seware segrabe jotti non do kabaruji dande yu Umar Waygalo on kompetitu wide to alanziri to handen wala fu ko heba ton holitinde wide tan hono kambe curobe be jide e gube dum won hono godude habude tonde be kollitay fu wakkati joni o hono wakkati o wide tan o wakkati be kani hawrtinde e gube de mi citaden wiide kenyan bonandaji ngadi leleedi meden di don won hollitinde wiide le sa ha leedi di kany ele wuddu leedi di fu di bonandaji ngadi hollita wiide won on to boni to le lamu duwanso o mobel gote arme mali yabbi ton bombore taton goni barmube le hen goto o nawni kisani hono majjun dun neddo hono wara warto goto hollitam wiide o sarti to mobel botel bomboje kanko do yehi to dun woni ansongo to wiyama o natu ile kandu woni minisma goto yimbe taton kany ngoni keddibe le hen kany gube dun hono bi de pharmacy ne yopitete e do an gonde wadde bonandaji mu en le wuddu leydi ndi ko dum woni o sa holiti wi le hen sa bami do mali do hono yimbe le temedere fu sappo en joyom be kany en tidallaji hono nyamde fa haara woni mu en be koliti wi de dud tidallaji le sa ha leydi ndi di buri hewde holita welle asawer le dum won nyande alande wiama kasaro goto wadi dum won hono fa leele ele dibito o kasaro du wiama balebe dum won ko yata sukabe jokolbe teme nayo kanye gonno li lanaka soko ye ka muto ile geci wiama malin kobe du anade hen walde malin kobe humini be hono yimbe lon gombe jolaari be kayfi dum won hono walde union europeen de be kodi tiwide ben kanye gondi wattude machine ngaji le mayo jodi dum watto so di kasara jan ngada wakkati fu ton on andirdon no to alanziri to wakkati joni o ka wala fu ko wodi ton dun non le balde didi ko jabbino ko holitama biyede tan hono gube murtude ede kanno sinnyinde kaldal e kawrangal wakkati handen handen o ka wiyama kawrital wala fu ko wattor kede Ousmane Dicko
hanki ramtam lamamra ministre hakunde aljere leede godde hirtodike e hejabe haldetebe be fu du waddanibe fu silminede de alkamisara wadali so anya dewrintino o anda e dow hejo wattu ngal kawrital wala fu ko fama hen yottinobe kabaruji du ketinama sara pati danyo ko fucciti hejabe semafu anaton fawarde ebe menlabe hejabe lamu odu anandomti ton garangal ministre Abdoulaye Diop plateforme du anaton yoga mabbe koliti metimum en e do no dum natta yaltatani dabarka dangal anatonti nokku goto wala fuko damina tafen
kenyen wo bonandaji ngaddi leedi meden di dum won non to ansongo to le lamu gawo o neddo wara warto goto litan wede kanko watti to mobel gotel bomboje o kanko dom wonno le ngel do mobel jatinde o gandu yono yimbe le minisma gombe tombe o litan wede won yimbe le tato civil en kany en keddile hen yimbe le sappo en jeegom du barmi le hen mobel gongel arme mali du yabbi dum won non bombore leeyi to boni to lamu duanso tiagal modu holitan wede to agel hokkoto du won neddo goto jabbo ton bombore hay dum du wadi so on neddo heddi le hen ko dum wonono gawsu dara boyo jodo kabaruji le zural gal be noddata e sor gal kede ko Ousmane Dicko faccintine do
ya gonga ya torra beedi ke sa hal leedi meden torraji kewdi ngadi dabareji gube def yo dum gotum yo wadde fa wayde deere dengo e torrode ko heewi wattu warino torraji di yo famano fu holla wonno foti e dole monofu du pade dewrintinal wadde ana yidi hollude kanyum jogi sembe hande dum seli pade barkan immade wuddu leedi meden gube ana gonno wadbe ak mi dande hibbibe e yad de anni naki non den ka hande golle majje andama wattuma leedi woni edo
tiidi
sekraabo ron bay neltirde mi joji modo hello amen bemal anne gal min noddirta phase facebook go
tamani
o saabe koliti dum won hono ko be ngadi imugol mabbe do maliko be koliti wiid sa ewi do mali do le yimbe teme dere fa tan yimbe le sappo e joyom be kany en gon tiida laaji do nyamde fa haara be koliti wiido di tiida laaji buri hewde furdo dum won le sa ha leedi ndi gawo kany e kidal Ousmane Dicko
jamaare de teme dere fu sappe go ana e do farrati yolbere e dum woni ko OMS holliti le region ngaji meden di amma le region gafu dum buri tende ele ko o sa tongi hollitama tiida laka e le ngallo ɗe fu ɓuri laatade diina kerudu meɗen. On jagol ngol holliti les cercle gaawo kañum e ɓuren ngoni kanɗe noteede ko yaawi. Oshadu anditi faa hannde les région Kidal o ɗum hulɓinaaki. Ndenne yolbere dengike e ley leydi meɗen ndi ilal 2011 ɗo temedere fuu sappo yon yo yolbuɓe. Gollirɗo oni nde holliti sukaaɓe lebbi nogay nayaade lebbi capantati e jeegom ana kaani hokkeede kosam faa ɓuyta yolbere mum'en. Ka ɗum e taweede hon jogol ngol holliti yolbere mawnde waɗino rowani ƴaɓɓaade.
O saaɓe kolliti wiideɓe golli golleji goɗɗi kasen ɗum won hono kabaru jande leyi laamu Kidal o. Ɓe mbi hono wakkande tiiɗalaji ɗi gonno toon nde ko foti l'école ngaji capanɗe jeegom e ɗiɗi kañumen uddali e laamu Kidal o. Koɓe golli golleji ɗi koɓe keeɓi uttinde toon l'école ngaji nogay e jeɗɗi. Hay sa ɓami ley temedere wakkati joni o fo hono école ngaji capanɗe nayyi e nayyi ɗi ka fuu uttama toon. Ɗo kabaruji ɗi puɗɗannoɗo halni won wiide ɗum won hono Allah ƴaɓɓinoɗo o hollita wiyde kasara mawɗo waɗi ɗum won hon le maayo geeci to libi to. Aɗa wawi tawede ka ɗo laana du hono ɗum won le Europe to ka gandi hollitamo wiyede ɓaleɓe temed nayo gonno le he leɓe ɓaleɓe duyama mallinkoɓe jatan gonno le hen. Mbalde mallinkoɓe hono huminiɓe yimɓele gomɓe joolari ɓe gaɗi ɓe pewtini juuɗe mabɓe ɗum won hollitinde wiide tan walde Union Européenne nde kañum wondi e wadde ɗiɗo golleji saabi de kamɓe gattata le toon machine ngaji gaɗoji saabu babuji so wakkati fur hono laanaji ɓaleɓe so gaɗi fanata Europe to fuu ɗin laanaji ana baylito toon. O heedinayi libidu caggal o wolliti wiide libidu koyɗe muɗum ana ley hen.
Faratiji ana batte dawe ɗi tentilaki. Dawoɓeɓe ana ɓeydo dawe ɗi ana ɓeyda hulɓinade. So dawoɓeɓe joɓi kalis mumen naɓoɓeɓe ɓeydu bajinbinaɓe naatude ley laanaji ɗi mbawtataɓe ɗi kunnata du beppeje. Duuɓi nogay ƴaɓɓiɗi ɗi maayo maaliya ngo ittata no wonki ka hande no yono yarate e dow maggo ni hebbinta masibaji. Laanaji mawɗi ana keewi dow maggo caabotoɗi beppeje mawɗe. Miɗen darde Union Européenne tinno walla faa no ɗum wori hande ni heɓane jogale.
Ɗum woni hono mallinkoɓe hollitama wiyede won gaɓɓe majere hannden ɗo Bamako ɗo ɓe yimɓele yoɓe golloɓe ɗum woni hono gollirɗe ɗe gana e jeeyal laamu ɗen gollirɗe ana jaaha fa gollirɗe capantati e tati. Ɓe kolliti wiide kamɓe ɓe joppitama ni en tan ɓe kokkaka hono haqqeji mabɓe koɓe kani hokkede. Hannde ɓe gaɗi majere nde iwde ɗo bourse de travail fa yotti hono suudu ministre kuminiɗo keɓe ley leydi meɗen ndi. Ɓe kolliti wiide le haqqeji mabɓe ɗi du eɓe kani tottede ley helle temedere fo deɓe noon ɓe kollitiri wiide kanko Ousmane Berthe o yo hoorejo ndeɗo walde o lannidirke Ousmane Diko keɗe ko Ousmane Diko jaati faccintini en dow hen.
Ila 2011 miɗen jogui talki sariya laamu o wala anniya yoɓugol hakkeji amen. Garagal ministre keso o kañi e hoore mum wi min gala hakkeji laamu yoɓɓi men fuu. O andane ko signina e ƴaɓɓade ko yalti e jaate saabu sariya salanike ɗum. Joni kana min jiida e dow ko heddi ko laamu o temedere fuu capanɗe nayyi tacci e hakkeji amen. Wajibini men du namiɗen nanga ɗu namiɗen mursa fuu. Laamu o tacci capanɗe nayyi ndenno deruntino oɗo holliti ɗum wala e sareya men totte jeeyal amen.
Ɗum won hono walde huminiɗo hono kibaru keɓe le leydi meɗen ndi fa yettade kibaru hono lampa en. Ɓe kolliti wiide wakkati joni o eɓe gara wadde ɗum won hono murtere balɗe ɗiɗi ley nogay e tati lewru avril waroru ndu. Ɓe kolliti wiide won toɓɓe sappo e joyi ɗe ɓe mbi laamu o waɗanaɓe ley hen hay ɗen toɓɓe woni ko wala fuu koɓe keeɓi ley hen wakkati joni o. Keɗe ko Ousmane Diko faccintini en dow hen.
Ila 2011 nde min joƴƴino fedde amen sagantode nde min joƴƴinino dow tabal laamu o talkuru komin jiiɗi min gaɗane. Toɓɓe sappo joyi min darti ɗe goni no golloɓe jarata yesso tafen hesanade golloɓe amen wallitingol sariya jobdi pawarde ko nandi e muɗum. Ɗe toɓɓe goni komin darti ɗo e wattu muɗum somin keɓali komin dartata ko wajibi min daɗɗam murtere.
Hollitama wiyede ɗum woni hono wattu examen ngaji ɗi ɗum heƴama le leydi meɗen ndi defan hani wadde 3 lewru juin waroru ndu fa yettoyo 5 lewru juin waroru ndu. Bakka du ana hani wadde le leydi ndi sappo e jeɗɗi lewru juin waroru ndu fa yettoyo nogay lewru juin waroru ndu. Ɗum won hono janggoɓe jande hakkundere fa ekkintini e golleji ɓe. Hollitama wiyede ɓe ko mumen ko ana hani wadde 1 lewru juin ndu fa yettoyo 5 lewru juin ndu. Woɓɓe kasen ɓen du ana kani ko tawe jangguinteɓe hono ekkintingol golle ɓen ko mumen ko ana hani wadde le 3 lewru août ndu. Sekiraɓe ƴeeweyel hoɗo ni le réseau ngaji men ɗi hollitama wiyde to Tumbututo wakkati joni ɗum won hono kawrital hakkunde laamu kañum e démocratie ina wondi e wadde to Tumbututo. Ko woni fanalngal ɗo kawrital faaɓe ƴeewa yel hono ɓe kaybirta leydi wondi toon ndi tawe hono ndemoɓe toon ɓe duwana mbawi remde fa keɓa dow hen nafa. Gaɓɓe oɗo golle ɗum won hono église norvégien fa yetto hono Helvetas Mali. Ɓe kolliti wiide du ɗiɗo golleji ɗi kani wadde duuɓi tati ɗum won hono to Tumbututo. Gaɓɓe oɗo golle walde suede wonde leydi meɗen ndi. caggal mudu en gardan dum wonon fa to mottito be kulitiwide beta ko o kawrital wadi dum wonon to mottito fa be jeewa yalla hono be pamrata fa yirwere cellal fa yotto yo hono yirwere kabaru sukabe dum wada ton wakande kawrital gal wada nonde dum be kulitiwide leedi do hejjoju dum wonon bale halanane de garan tawede lehen fa be pammina jama o heba do hen hakkilaji lobbi du hono yirwere wadirta dum wonon bangal cellal fa yotto yo bangal beyungu be kulitiwide du ngado do golle dum wonon walde peyiba caggal mudé ngardam faado kuccala do be kultiwir ko foti mer ngabe debbe kanyé ngaton kaldal e kawral bété handen faabe jawé hejjoji debbe kani gollude li hitande 2014 de li ngal do kawrital duube bi do wonono walde humininde anka golleji le mer ngaji di du an wonnoto kanko horeji ndedo walde holitiwir wakkat joni o weltigi li hen sande sabbi de be pammina hono mer ngabe gombe tombe hono golleji di gondi e golleji ko be kejjino arande ko ya fa e milyoji temede jeddi be kultiwir li hen ha e golleji di be golle jondi sa jewi do ya milioji temedidi e chapande jeddi le hen dou be moddini le hen don nokkuji kandi remede yottiade magasin ngaji fa yottiade dum won hono do an kan diam cini dam hani hebede tan to bana moto holli tam wiyede bete handen dewule kabbama ton dewule kabbade ton de le mere o dou idum ya fa e dewule temedidi kabba ton dum won hono suudu humini non kibaru parfait ngaji dum be kuliti wiide be balliri hono kabbe de do dewule ko yata e milioji sappo cefa hono be dewule be kabba hakkunu mu en be dum ballirama ton hono sen ngaji fa yottiade tele ngaji yottiade hono cuudi ko be kanni parirde cuudi mabbe sekirabe garanti minire fa do segudo holli tam wiyede ko foti sukabe noga yon kanyi en gondi famminede tono nyawuji kandi hebede so tawama wonko jabbi hakkunde gorko e debbo ngabbe wodo golle do non walde mallin kobe humminino hon haybude golleji be kollitiwde e kintin gongol du e gol hani wadde dum wonono balde tati to lei lamu segu oto be kollitiwde du dum fammina hono jama o faabe keballe hen faamu hono nyawuji goddi yimbaawira berde suka be so tawama wonko jabbi hakkunde mabbe kambe worbe fa yotti hono nyawuji sidadi sakrabi wonono kabaruji mawdi mi jogini on do hande di ka faande ke de heda don andir don no yewtere meden de an wodi